your child, your party keep Bali, there is a home. Mawazo ya moyo wa, maneno ya kinywa changu, your party keep Bali, there is a home. Mawazo ya moyo wa, maneno ya kinywa changu, yapate kibali mbele zako. Mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu, yapate kibali mbele zako. Mawazo,
yapate kibali mbele zako.
Mawazo ya moyo
wangu,
maneno
ya kinywa changu,
yapate
kibali mbele zako.
Come again.
Moja nimelitaka, nalo ndilo nalitafuta, nikae nyuani mwako Bwana, niutazame uzuri wako ndani ya hekalu lako.
Nalo nitalitafuta, nikae nyumbani.